Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.
É Chunky Supplier, é Supplier.
Yeah. me to banana watch out company. You need to banana watch out company. To look to come out to tanu what they not do. But to clean up in a morning.
Take it down.
siseme Mwana kusupime Kufunga sebe nime unofene Kama basi hei wote tupige makofi leo So pige leo Nini Kwete kama wai wote tupige makofi leo So pige leo Kwa pijiwa na kwefido ya wajo
Hey yo, what's up? Nasikiliza midundo ya usuaz
Chunky Supplier.com.